Sijasema umeshajua dalili tu wako nataka nini. Ukinuna minagundua hata tukiwa twa chat tu kwenye phone. Ukikosa ama nikikosa twenda kumaliza na chumbani. Na ndo maana siri zetu si rahisi kufika kwa majirani. Hawajui ndo maana wana this eti belly nine kwako nimependa nini we. Hani watatu watu display tu si wajibu yani hata kidogo. Hani watatu watu display tu si wajibu yani hata kidogo. Daniel love sio kila mtu atapenda mimi ni dumu nawe. Daniel love sio kila mtu atapenda mimi ni dumu nawe. Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu. Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu. One and only.
Peke najua moyo wangu unataka nini. Hayo majumba na magari kwangu si mapenzi. Umenishika wewe wanasubiri kwa hamu kujua mwisho wetu. Me na we love. I don't know what you say. Here's my heart. Just take it, boy. Nathamini penzi lako.
I love you,
boy. Nathamini penzi lako.
Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu. One only for me. Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu.
Vingi tulipita minawe, wengi walitabili leo tutachana. Majungu yao yaligeuka asali, paka leo hibaro si tunapendana. Unanifara na minakupara. Unanipenda na minakupenda.
Tuapendana baby.
I don't know what you say. Here's my heart, just take it.
I don't know, meso.
Sababu ni moja tu ananifanya nisiwaze. Sababu ni moja tu.